gudoomiyaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Cabdullaahi Cali Shire oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa awaamir ka soo saaray barinka wadooyinka oo dhismayaal ku socda isla markaana ku yaala magaaladaasi. Gudoomiyaha magaalada Baydhabo Cabdullaahi Cali ayaa shir jaraa'idkani kaga hadlay in gaadiidleyda ay mari karin wadooyinka oo dhismayaal ku socda, wuxuuna ugu baaqay in aysan mari karin wadooyinka si cidii martana laga qaadi doono talaabo sharci ah.
Arrimaha wadooyinkan oo magaalada Baydhabo ku socdaan oo may buu hadda la dhisahay iyo dhibaatada oo baabuurtan weynka oo xamuulka ee may buunsheeno koran iyo ganacsatada magaalada Baydhabo ku nool oo ganacsadahayta ama may raayso magaalada tahay ganacsadan ama dadka milkiyeed baabuurta lahaadeen ammeer dadka maana baabuurta u roon haadeen dowladdu hoos may buuhan qorshe oo balan soo bidi may faan ahayn balankaas iyo qorshaha may buuhan inuu hubiyo asma fadan walaa may buuhan oo may buuhan hanti oo dan guud way hanti dantu guudna wala mudur may buuhan oo ka dhaxayaan oo lankasta ulu kasto geeku nool ama kooxda ka baad dalal doona may buu wada leeyin in $20 million wadooyin ka dii adii may raas baard oo ina tare oo amadan qaado korna admay buu harorto dhax marsiido saad dabooddi dhibaato ka diirsida yaani may buu may raas in aramay bnaas may buu aha oo
gudoomiyaha ayaa awaamirtan soo saaray in gaadiidleyda ay mari karin wadooyinka oo dhismaha ka socda kuwaasi oo ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.